want my one and only. Oh baby, shepo kama kangaro, remo toka komoro. You are a singer, singer, oh,
singer, oh, singer, oh.
I love you, I'm chinna, be macho. Ah, angaro, anakongaro, moyo wang. Kabako, anakata kiukora. Yeno kada wapeke katika chama changu.
Kada wapeke, kada wapeke kwenye chama. Fundi wa kitanda, kareti msamba. Mashati ya ndo wangu ya ndani juu ya kamba. Haka kadada kakada, haka kadada kazuri. Na mimi kama Ronaldo, kirenga shuti go. Kama Ronaldo, nikirenga shuti waya. Kaniganda nganganga, gigi gigi. Kaniganda nganganga, gigi gigi. I can never let you go, baby don't worry. Kama nakosa kwako, I'm very sorry. I can't go away without you. Shari, nangai, my angel divine. Wache watezeki wapate tabu lakini mimi siko aje. I can't go away without you. Fundi wa kitanda, kareti msamba. Mashati ya ndo wangu ya ndani juu ya kamba. Haka kadada kakada, haka kadada kazuri. Haka kadada kada, na mimi kasama god. Kirenga shuti god, sabata magoli. Kirenga shuti wae. Kaniganda nganganga, gijigiji. Kaniganda nganganga, gijigiji.